halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s wararka caawana waxaa ka mid a victoria oo 3 kays oo coronavirus ah laga diiwaangeliyey iyo canada oo sidoo kale xanuunku uu ku sii badanayo. victoria ayaa laga diiwaangeliyey 3 kays oo covid 19 ah, qofna uma geeriyoon xanuunka 24 saacadood ee u dambeeyey. tirada kaysaska aan la aqoon halka ay kasoo bilowdeen ayaa hoos u dhacay, iyadoo hore u ahaa 13 haddana noqday 10. celceliska kaysaska 14 maalmood ee u dambeeyey ee magaalada melbourne ayaa sidoo kale hoos u dhacay, gaarayna 6.2. premierka gobolka daniel andrews ayaa sheegay in qof bishii julaay laga helay xanuunka ay u muuqata ama u eg tahay inuu mar kale ku dhacay. waxaa jira kaysas aad u yar oo adduunkao dhan ah oo mar labaad caabuqa qofka ku dhaco, sidoo kale kaysas caabuqa oo ka bixi waayay qofka waqti dheer. waa arrin dhib badan ku ah cid kasta, ayuu yiri. caro badan oo bulshada ka timid ayaa ku qasabtay dowladda victoria inay ka noqoto go'aan ay dadka uga qaybgeli lahaayeen tartan fardaha oo dhici lahaa sabtida. waxaa heshiis lagu gaaray in loo ogolaado 500 oo qof oo dadka milkiilayaasha fardaha leh iyo dad kale oo xiriir la leh inay tagaan garoonka tartanka fardaha ee mooney valley jimcada iyo sabtida. laakiin saacada kadib markii arintaas lagu dhawaaqay, wasiirka tartanka victoria martin bakula ayaa ka noqday go'aankaasi. madaxa naadiga tartanka fardaha ee mooney valley racing club michael browell ayaa sheegay inay la yaabeen in ogolaanshihii lala noqday saacada kadib markii la ansixiyey. waxaa ka qaybgalaya tartanka tiro yar oo milkiilayaasha fardaha ah jimcada iyo sabtida, laakiin runtii waanu fahmaynaa cabashada shacabka ka timid, waxaana ixtiraamaynaa go'aanka dowladdu uga noqotay ogolaanshihii ayna siisay. waana ka xunnahay sida wax u dhaceen. madaxda 7 shirkadood oo waaweyn oo ay ku jiraan west farmers iyo commonwealth bank b h b bulletin ayaa saxiixay warqad ay ku boorinayaan premierka victoria inuu dib u furo dhaqaalaha gobolka. madaxda ayaa ka digay in xanibaadahan hadda jira aysan sii socon karin, waxayna ugu baaqayaan in shaqaalaha xafiisyada si taxadar leh oo tartiib tartiiba ay ugu soo noqdaan shaqooyinkoodii, sidoo kalena ganacsatada yaryar ee adeega siiya dib loo furo. dukaamada tafaariikhda ee victoria ayaa la filayaa in dib loo furo 2 November ama ka hor, iyadoo hadba ku xiran kaysaska. new south walesna waxaa laga helay 2 kays oo coronavirus ah oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey. waxaa sidoo kale laga helay xanuunka 8 qof oo hoteel ku xiran oo dalka dibaddiisa kasoo noqday. queenslandna wax kaysa lagama helin maanta, waxaana gobolka ku sugan 5 qof oo keliya oo qaba xanuunka. baarayaal british ayaa si ula kaca ugu ridaya coronavirus dad ka qaybgalaya tijaabada tallaalka covid 19, tan oo qayb ka ah daraasad tallaalkaasi lagu wado. ku dhowaad 9 dhallinyaro mutadawiciin ah ayaa lagu durayaa tallaalka bilowga sanadka cusub, kadibna waxaa lagu ridayaa ama lagu durayaa sidoo kale xanuunka covid 19. professor peter obishaw oo ka tirsan imperial college london ayaa sheegay inuu rajaynayo in tijaabadan ay soo dedejiso helidda tallaal waxtar ah.
the great advantage of these volunteer studies is that we can look at each volunteer very carefully, not only
faa'iidada ugu weyn daraasadda mutadawiciintan waa in si taxadar ku jira aanu ula soconayno qof kasta, mana aha marka caabuqa lagu duro ee waxaan la soconaynaa ka hor iyo kadib si aanu u ogaano tallaabo kasta halka ay marayaan iyo sida in calaamado lagu arkayo in kale. gobolka south australiana wuxuu si rasmiya uga qayb qaadanayaa heshiiska safarada u dhexeeya australia iyo new zealand. tan ayaa imanaysa kadib markii si lama filaana ay 12 qof oo reer new zealand u soo galeen gobolka iyagoo markii hore kasoo degay magaalada sydney. taliyaha booliska south australia grant stephens ayaa sheegay in dad lagu khasbay inay hoteel isku karantiilaan shalay oo talaada ahayd la sii dayn doono. waxay ahayd, ayuu yiri, arrin nasiib darro ah in dadkaas la karantiilay, laakiin cidna ka raaligelin mayno tallaabooyinka aan qaadnay oo aan ku hubinayno ammaanka bulshada reer south australia. dadkaas waqti gaaban ayaa la dhibay, ayuu yiri, inta aynu ka qiimeynayna khatarta ay u keeni karaan reer south australia. waana ku faraxsan yihiin in laga sii deynayo karantiilka lagu hayay. dad ka soo duulay New Zealand ayaa ka soo degay Melbourne, Hobart iyo Perth, waxaana lagu qasbay meelaha qaarkood in 14 maalmood ay hotel isku karantiilaan. Madaxa hay'adda sirdoonka gudaha dalkan Australiana waxa uu ka digay in bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee Australia degan ay hanjabaado iyo cagajuglayn kaga imanaysa ama kala kulmayaan dalal shisheeye. Madaxa ACO Mike Purchase ayaa sheegay in xubno ka tirsan bulshada loo hanjabay.
Foreign interference also manifests itself in the monitoring, harassing, intimidating of Australia's culturally diverse.
Faragelinta shisheeye waxaa ka mid ah in la ilaashado, loo cagajugleeyo, loona hanjabo bulshooyinka dhaqamada kala duwan. Kaysas badan ayaanu aragnay oo ay ku lug leeyihiin dalal badan iyadoo xubno ka tirsan bulshooyinka loo hanjabay markay dhiibteen aragtiyo ka duwan siyaasadda dowladahaasi shisheeye. Hadalkan ayaa laga jeediyey dhageysi lagu qabtay aqalka sanadka ee Canberra. Wuxuu sidoo kale goobta ka sheegay in siyaasiyiin federaal ah lagu beegsaday basaasnimo iyo faragelin shisheeye. Dowladda Victoriana waxa ay sheegtay inay ka fiirsanayso in dadka dalka ku soo noqonaya lagu xiro qalab elektroniga oo lagu ilaalinayo inaysan guryaha ka bixin marka guriga lagu karantiilo. Qalabkan ayaa qofka looga xirayaa gacanta iyadoo GPS ay saraakiisha caafimaadku kala soconayaan hadba meesha uu qofku joogo si loo xaqiijiyo in qofku guriga uusan ka bixin oo dad kale uusan ku daaran xanuunka. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in arintan la eegayo laakiin weli wejigii koowaad lagu jiro.
Bracelets, anklets, whatever we might call them, that electronic monitoring was drawn to my attention that other countries are doing it and I simply said,
qalabkan sida jijimaha oo kale qofka loogu xiro ama wixii la doonaba ha loo bixiyee waa qalab qofka lagu ilaalinayo, waxaana la ii sheegay in dalal badan ay isticmaalaan. Markaas ayaan idhi maannu fiirino innaguna haddii dadku guryahooda joogaan oo aan ku kalsoonahay inaysan caabuqa faafinayn, sidoo kalena aan caafimaadkooda la socon karno, waa arrin macquul ah. Qalab noocan oo kale ayaa laga isticmaalaa dalalka China, Singapore iyo Koonfurta Kuuriya. Wararka dibaddana, dadka badan 9,700 oo qof ayaa COVID-19 ugu dhintay dalka Canada. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa sheegay inay jiraan kaysas ka badan 200,000, wuxuuna ku boorinayaa shacabka inay u hoggaansamaan shuruucda coronavirus oo ay ka mid yihiin in la xirto afduubka ama mask iyo in la kala durko ama la kala dheeraado.
Canada has now passed a total of 200,000 cases of COVID-19 since the spring.
Canada hadda waxay kor u dhaaftay kaysas 200,000. Maanta oo kaliya dalka oo dhan waxaa laga helay 22,000 oo kays. Halkan iyo adduunka intiisa kale, dagaalka lagula jiro caabuq uma dhammaan. Si aan uga adkaanana, waa inaannu si wada jira ula dagaalanno, ayuu yiri. Amnesty Internationalna waxa ay sheegtay inay heshay warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in dad ay ku dhinteen magaalada ugu weyn dalkaasi Nigeria ee Lagos markii dibad baxyaal xabada lagu furay. Dibad baxyaal looga soo horjeedo arxan darada booliska ayaa ka bilowday goobahaasi 2 usbuuc ka hor, iyadoo ay soo baxayeen baaqyo lagu doonayo in cutubyo ka tirsan booliska la kala diro. Cutubka gaarka ee la dagaalama dhaca ayaa lagu eedeeyey inay si sharci daraa dadka u xiraan, ayna garaacaan, mararka qaarkoodna ay toogtaan. Cutubkan ayaa bilowgii bishan la kala diray, laakiin dibadbaxayaasha ayaa ku baaqaya isbedelo dheeraada oo lagu sameeyo ciidanka ammaanka. Faransiiskana waxay abaalmarinta ugu sarreysa ku sharaftay macallin taariikhda dhigi jiray oo qoorta looga jaray Paris kadib markii uu ardadiisa tusay sawir kartuun ah oo laga matalayay Nabi Maxamed calaysalaatu wasalaam. Wasiirka waxbarashada Jean Michel Blacu ayaa sheegay in macallin Samuel Paty oo 47 jir ahaa la guddoonsiiyey laguna xusayo magaciisa abaalmarinta ugu sarreysa ee la yiraahdo Legion d'Honneur.
He was a very good teacher. He worked a lot and he was faithful to the Republican values.
Wuxuu ahaa macallin fiican, wuxuu ahaa nin shaqo badan, wuxuu ahaa nin daacad u ah jamhuuriyadda iyo qayimkeeda una shaqeynayay, waana la dilay. Marka waxay la mid tahay adigoo shaqadii aad shacabka iyo dalka u haysay ku dhintay. Saadaasha hawada barita oo Khamiisna magaalada Beed qayb ahaan waa daruur 25, Adelaide waa sidoo kale 27, Melbourne qayb ahaan daruur 20°, magaalada Sydney inta badan waa cadceed iyo 25°, halka Brisbane ay dhici karto in roobab subaxi ay ka daan 27 ayay gaareysaa. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 72 senti oo lacagta Ameerikanka ah.